shankysupplier.com.
Ush, ush, ush.
Midundo mia.
Eti kisa mionekano atuona wauni. Eti kisa mionekano atuona masira. Nakati sinye tuna familia zina tutengemea. Nenjino kia hapa na ukia. Ush, 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 ush. He's up, wait, he's up, wait, he's up, wake up, he's up. Hey,
aya, come on, take it, basket, feel. Nam chumpa, mina kupa feel. Come on, take it, basket, feel. Nam chumpa, mina kupa feel. Come on, take it, basket, feel. Nam chumpa, mina kupa feel. Come on, take it, basket, feel. Nam chumpa, mina kupa feel, bas. Wait, mina kupa feel, mama. Anapepea jojo anangate na mzuri kutokwene maua anapotaka kivuli la iya wanamuinja ila konguka papenda kipepo karuka luka ila konguka salenja ila konguka salenja napopiga mesele napopiga mishe mishe kitandane mchumba mshike mshike mdudu nyoka natamani kichoweo matea na mtoka kimuona kipepeo kimuona kipepeo. Anapepea jojo anangate na mzuri kutokwene maua anapotaka kivuli la iya wanamuinja ila Papenda kipepo kaluka luka ila kongu kasalenja Ila kongu kasalenja na kama tege bas kipepeo Na mchumpa mina kupapeo 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 bas Mina kupapeo mama Chukonska niteka kwa maposi Mpole white beauty, sio mkorofi Wanaulizana etikwangu kapenta nini Kapenta alichopenda na mua ulota chini Tunapanga marenko, tusimamishe mjenko Weka panke chumba ukifika usiache penko Wapea wapo kibao cha mwe mpotezea Mamu wa uban karebo na kuchumpia Atatama tulisakili tulia Wapi tulipotoka fikiria Mikasa mengapi tulopitia Epuka visha wish kwa makini na dunia Mama bola tabia, watoto tutarea Maisha ya takuwa pumiria Sirie, sirie Hoja mane squinty kidada, squinty kimada, squinty malaya Na kuita wa ubani squinty kidada, squinty kimada, squinty malaya Na kuita wa ubani squinty kidada, squinty kimada, squinty malaya Na kuita wa ubani, na kuita wa ubani Na kuita wa ubani squinty kidada, squinty kimada, squinty malaya Na kuita wa ubani squinty kidada, squinty kimada, squinty malaya Na kuita wa ubani squinty kidada, squinty kimada, squinty malaya Nakuita wa ubani Nakuita wa ubani We Kama tege baski pepeo Na mchumpa mina kupapeo Kama tege baski pepeo Na mchumpa mina kupapeo Kama tege baski pepeo Na mchumpa mina kupapeo bas Mina kupapeo mama Wewe Wewe hapo we Yeah I'm 57 Yeah namba ya baba E midunto mia E wabalishe Ush, ush Squinty kidada, squinty kimada, squinty malaya Na kuita wa ubane, squinty kidada, squinty kimada, squinty malaya Na kuita wa ubane, squinty kidada, squinty kimada, squinty malaya Na kuita wa ubane, squinty kidada, squinty kimada, squinty malaya Na kuita wa ubane, we, na kuita wa ubane Nakuita wa ubani squinty kidada, squinty kimada, squinty malaya. Nakuita wa ubani squinty kidada, squinty kimada, squinty malaya. Nakuita wa ubani squinty kidada, we squinty kimada, squinty malaya. Nakuita wa ubani squinty kidada, squinty kimada, squinty malaya. Nakuita wa ubani, we,
oh shizio, eh dido kila pana ukia, eh aina ukamara, eh midundo mia, eh producer. Midundo mia, msalimie Mbeya boy Chunky supplier Sonia Bashite Okwi 57 Miso Utawala kwa Elisha Chepe babake na Nwari Msalimie matatu Matatu 57 Machizi ya Ptimamu Tunaweza ndonga au vitonga 57
Muziki, paka kutani kwa Junkiesupply.com.